Reformed Tabernacle is my prayer.
Kajisi, lilipempelolanga. Ine ndili woko ndwa ndithu mawa uno kuona kuima mauzimu kwa kachisi uyu. Ndimomwe kuti chizindikiro kunja uko iwo akonzeka tsopano kumanga chalisi cha tsopano. Ine ndikuganiza icho chikufunika ndi kuona zotsatira ngati Ambuye Yesu achedwa ife tikadzakhala titapita iwo adzakhala. Anati adzayenera kukhala ndi malo opitako kutchalitsa. Ndipo ife tikufuna kuti modzipereka kukangamira pa chikhulupiriro chimene chinaperekedwa kamodzi kwa oyera mtima. Ganizani, icho ndicho chinthu chabwino. Ndipo pamene ine ndinali kulowa kumene mphindi zingapo zapitazi, kuonjezera ndi maumboni ambiri amene aperekedwa kale okhuza za machiliso a misonkhano ingapo yapitayo kukachisi kuno. Iwo akungowunjikana pamodzi mosalekeza. Amachiliso, machiliso ozizwisa opambana. Ine ndinamusiya mkazi wanga kunja. Tsopano pomwepa ndi ana pa khomo, ndipo pamenepo panali mlongo. Wakhala pomwe pano tsopano kungokomedwa chotero mpaka iye amalira zacho zizwisa chachikulu chomwe chinachitika pa mzukulu wake wang'ono wa mwamuna. Komwe uko ine ndikulingalira mu Chattanooga. Akazanashi pano mzukulu wanu wang'ono wa mwamuna amasautsika ndi chomusautsa. Ndipo msonkhano wathawo pano Ambuye Yesu ine ndikuganiza anachitchula icho ndi kuti pakuti atero Ambuye kuti izo zatha ndipo iye akhala bwino. Ndipo kamwanako kali bwino bwino mwa ngwiro ndi ubwino kungokhala bwino momwe iye angakhalire. Ndipo zili zokoma kumva maomboni amenewo. Ndiyeno mnyamata wang'ono amene alinso pompano anapempha pemphero kwa akazastots amene angochitidwa operation kumene. Ndipo chiwakondweresa chawo, onani, ngati palibe amene akufuna ife kuti tiwapempherere iwo chifukwa chawo, izo zimaonetsera pokha pamene inu mukuyesera anthu akufuna iwe kuti uwapempherere iwo, iwo kukondweretsa inu mukuona. Nthawe zina zimafika poipa kwambiri mpaka osati kuipa koma ochuluka kwambiri kuti iwe umangothawira kunja kwina kwake ndi kukabisa mutu wako kutali ndi kubisala kwa kanthawi kang'ono kuti ukhale moyo. Koma ine ndili wokondwa iwo amachita zimenezo. Musaganizire konse kuti ine sindikonda kuwaona iwo sipangati iwo ngati pakanakhala palibe wina wofuna kuti ine ndiwapempherere iwo. Utumiki wanga ukanakhala kuti mwaona mwaona. Koma nthawi zina pamene inu munena mbale Branham ine sindikumvesa pamene anthu akuitana motero. Ndipo inu muzembera kwina kwake. Ine ndiyenera kuchita zimenezo kuti ndikhale moyo kuti upempherere wanthu. Inu simukungo izi sizili kumala amodzi okha kuno, zili konse konse mu dziko inu mukuona. Ndipo ndi zovuta ndithu. Ndipo ine ndikusimikiza kuti inu mukumvesa zimenezo. Oh, ndibwino kwambiri kukhala mkhristu. Ine sindikudziwa chomwe ine ndikanamachita ngati sizikanakhala kwa Khristu. Ndipo kotero ndikukhala oyanjana ndi akhristu kuti anthu achikhulupiriro chofanana chopambana amene amakhulupirira mwa Mulungu ndipo akumudalira iye. Ndikukhulupirira kuti tsiku lina la ulemerero ife tidzakhala titathana nayo nkhondo yonseyi ndi kukhala ndi chigonjeso ndi kuyima owomboledwa mmaonekedwe ake kudera linalo. Ndiyeno ine ndikufuna kungopanga cholengeza mwachidule kuti mukubwera kwa kachisi ndi zina zotero. Ine ife tikupanga kukonzanso kwa maziko athu makamaka gawo langa la kulengeza kuchokera konseko kupita mu misonkhano kuchokera pamene ine ndinayamba mwezi pambali ya kufalitsa uthenga zaka zambiri zapitazo malo moyambisa maziko kukhala ndi gulu lina la wanthu ine ndinangogwirisa ntchito gulu limene ine ndimadziwana nalo. Ndipo kuchokera ndipo ndinapanga maziko kuti misonkhano yanga yonse izizakhoza kuchitidwa mu dzina la Branham Tabernacle. Ndipo ilo likhoza kumadza kugwiritsidwa ntchito mu Union National Bank mu New Albany monga kumene ndalama zidzalipidwa kulipidwa kupyolera mwa ilo kuti izo zisamadzakhale ndi msonkho. Ngati ine sindikanatero ndalama zonse zolandiridwa zikana malipiritsidwa msongo kwa ineyo ngati ine ndikanati ndisamagwise ntchito Branham Tabernacle ngati maziko. Ambira inu mandimvapo ine ndikulengeza zimenezo nthawi ndi nthawi, ine ndiyenera kuchita zimenezo, ndiku ufuna kuti uchite zimenezo. Kokenako pinako ife tikukhazikisa maziko atsopano tsopano, ndipo ife tikanakonda ambiri onse amene akudziwa kuti ine ndiyangati anandimvapo ine ndikulengeza zimenezo, kuti mphaso zonse ine ndimagwira ntchito kuyoya mu Branham Tabernacle. Tango kweza ni manjano onse, zedi nonsa inu ndi onse. Ndipo kotero pamene utumiki uta ngati inu mufuna, ine ndi ndicho langula chachikono pamenepo. Kotero kuti inu ngati inu munga sainire zimenezo pamene mukutuluka kunja, mbale Roy Robertson azakhala nazo izo kumbuyoko, chifukwa ife tikhazikitsa maziko ena, chinthu chomwecho chabe koma maziko ena, kuti ndalama zathu zonse ndi zinthu zimene zatengedwa ku misonkhano kutetezera kuti zisakhomeredwe msonkho, zidzakhala zayikidwa monga nthawi zonse mu Union National Bank kuti zizigwiritsidwa ntchito kudzera mukachisi malo mokhala maziko ena, chifukwa awa ndi maziko kale mu dzina la Branham Tabernacle. Inu mungoona, ndipo kotero pali Branham pano ndi Branham uko, ndipo monga izi ndi maziko osiyana amene sakuchita bwino kwambiri. Mbale Robertson azasamalira za zimenezo inu amene mudzafune pamene ife tikutuluka kunja, ife tidzayamikira zimenezo. Tsopano mawa uno ife tisanalowe mu ulaliki, ine ndikufuna ndinene Ambuye akalola kuti ine ndiyesera kubwera kachiwiri usiku uno. Ine ndikudana ndikutenga misonkhano yonse iwiri kwa mbale Neville, koma iye wandipempha ine mokoma mtima kuti ndilankhulenso usiku uno. Ndipo ngati Ambuye alola, ine ndikufuna kulankhula usiku uno pamutu wa kufalitsa uthenga wa wotchedwa chotere, ameneyu ndi ndani? Maona, ameneyu ndi ndani? Ndipo kotero mauno ine ndikufuna ku ine ndimaganizira za kulankhula mauno pa phunziro la tsiku la anakubala. Ndipo ine ndikudziwa kuti madzulo ano ndi mawu onse wadzazidwa ndi madongosolo a tsiku la anakubala. Kotero ine ndinaganiza ine ndikhala ngati kuphatikiza china chake fwa ife tikufuna tipempherere odwala ukangotha ulaliki uwu, ndipo monga mwachizolowezi ife tikukhulupirira kuti Mulungu ali mchirisi, ndipo iye amachiza odwala ndi ovutika. Ndipo ine ndikudziwa iye amachita zimenezo, ndipo ndizopitirira kalikonse kukayikira kulikonse kuti chifukwa pali maumboni ambiri aunjizikana kuti ife tidziwe zimenezo. Dzulo ine ndimayang'ana muthumba lomwe mbale Jean ndiliwo amangolisunga la maumboni amene iwo anawatenga, ndipo linali thumba lalikulu lapadera majiriso ozizwisa amene Ambuye awachitira wanthu. Ndipo ine ndinaganiza ngati izo zingakhale motero, bwanji ngati ife titasunga chiwerengero cha zonse zimene zachitika. Ine ndinaganiza mu Puerto Rico ndi Jamaica mokha tingathamangire ziku khumi kapena kuposapo maumboni apadera amachiriso a Ambuye omwe iye anachita. Tsopano ife tisanatsegule buku, tiyeni tilankhule kwa mlembi. Ambuye, ife ndife oyamikira kwa inu kuti zili pamene ife tiweramisa mitu yathu, ife timangochita chibwibwi ndi mawu oti tinene, pakuti ine sindimakhulupirira kuti zimakhala mu milomo ya umunthu kuti aonetsere zokhuza za mu mtima wa mwamuna kapena mkazi, mnyamata kapena msungwana amene anakhuzanapo ndi inu, kuti tionetsere kukukondani kwathu za momwe ife tikukondelani inu ndi chimene inu mutanthauza kwa ife. Izi zatipatula ife ku tchimo, ndipo zinatipatula ife za mdziko, ndipo izi zikutipasa ife china chake chimene chili chamuyaya ndi chodalitsa. Ndipo ife sitikanapeza mawu okwanira monga zinalankhulidwapo ndi mwamuna wolemekezeka masabata angapo apitawo, kuti iye amakhoza kulankhula mosala kuisa mu zilankhulo zisanu ndi zinayi zosiyana, kugwirisa malo ake ndi mlangizi kwa president wathu wokondedwa Dwight Eisenhower. Ndipo ngakhala anali wokhoza kulankhula zilankhulo zisanu ndi zinayi mosala kuisa, iye anati pamene iye analandira mzimu woyera, iyanesa zonse zisandizi naye ndipo pamene alibe mawu amene iye akanakhoza kuwapeza palibe chimene iye akanakhoza kufotokozera pakuti kotero inu munamupasa iye chilankhulo chatsopano kuti afotokozere ndi kuthokozerani inu nacho ndipo ife tikukhuzidwa mwanjira yomweyo nafenso ambuye kuti pamene moyo utha kuti mwina mwake ife tidzalankhula tonse palimodzi mu chilankhulo chosiyana kotero ife tikhoza kufotokoza chimene ife tikuganiza za inu tsopano ife tikufuna kufunsa ambuye kuti inu mukhoze kudalisa kachisi uyu mʼbusa wake matrasti yake madikoni ake onse ochitira nawo palimodzi anthu amene amadzacheza kuno kulowa ndi kutuluka pa makomowa azipezeka nthawi zonse odzipereka malo a mpumulo kumene wofoka akhoza kudza ku makomo ake napeza mpumulo ndi mtendere kwa moyo wawo ndikuti odwala akhoza kulowa mkhomo natuluka ali abwino chifukwa chakukhalapo kosalekeza kwa mulungu wamphamvu zonse amene amakhala pansi pa denga lakeli ife tikufuna kufunsa ambuye kuti mudongosolo likudzali la limene likukonzedwa sopano kuti inu mukhoza kukumana ndi gulu loyang'anira ndi kukumana ndi wonse ndipo ngati zikukondweretsani inu kuti pakhoze kukhala kupitirira kwa chikumbutso cha pemphero limene linapempheredwa mu dziwe la kaleli ndi kamalo kazomera tsiku limodzi kuti tsopano lasandulika nyumba yakuwunika malo a mpumulo kwa ofoka chifukwa cha yankho la pemphero lija tsopano mutikhululukire ife pa chilichonse chimene ife tachichita kapena kulankhula kapena kulingalira chimene chinali chosiyana ndi chifuniro chanu chopambana ndipo kumbukirani ambuye icho sichinachokere mu mitima yathu ife mwina tikhoza kungofotokoza icho mu machitidwe athu kapena mwa milomo yathu koma mofulumira inu munatimva ife pamene ife tinaona kuti tinalakwitsa ife tinali ololera kuzilapa izo ndipo ife sitikufuna kuzisunga mu mitima yathu kusaweruzika ndipo ife tikudziwa kuti mulungu sadzayankha mapemphero athu koma nthawi zonse kuvomereza zolakwisa zathu ndipo ife tikufuna kupempha ambuye kuti inu mudalise mmawa uno konsekonse dziko lino pamene likukondwerera tsiku ili la chikumbutso cha tsiku la anakubala kuti ichi chisangokhala tsiku la anakubala tsiku lililonse lizikhala chotero mulungu perekani mmawa uno kuti amayi akazi amene asocherera kuti ali ndi mulungu kuti iwo adziwe chomwe ali mmawa uno ndipo adzazindikire kuti mawu oti mayi amatanthauza iye amene waberekapo azindikire iye kuti obadwawo kuchokera mu chilumikizano chake ndi mwamuna wake chakhala timiyala tating'ono topatulika timene mulungu watiyikiza pansi pa chisamaliro chake ndiye mulungu azamuwerengera iye udindo wolera wana amenewo ndipo monga malemba anena kuti mkazi wabwino ndi mayi chimene iye ali kuti wana ake adzamutcha iye wodala o ambuye pamene ife tikuona tsiku ili pamene iwo akupita kutali ndi malemba ndikumachita ngati pafupifupi zilombo ife tikupemphera mulungu kuti inu mutipase ife chisisimuso china chake chimene chingawayitanire iwo kubwerera ku malo amene iwo ayenera kukhala ambuye ife sitingathe mwanjira iliyonse kuyiwala kukuthokozani inu chifukwa cha mayi weniweni pakuti ife tikudziwa kuti ife tili nawo otero ali moyo lero eniweni amayi woona Mulungu adaliseni iwo iyo alichuma chopambana kwa ife ndipo ife tikupemphera kuti inu mupitirira kukhala nawo Ambuye ndipo iwo akhale moyo wokondwa ndikuona chipaso cha mimba yawo chikutumikira Mulungu ndipo ife tikupemphera Mulungu kuti iwo amene avala rozi loyera mmawa uno kapena duwa loyera kunena kuti mayi wawo wapita kuseli kwa zochitika zalero izi aloleni Ambuye Mulungu iwo apumule mumtendere ndipo ntchito zawo ziwatsate iwo perekani ichi Ambuye tsopano tengani mawu ana Ambuye ndipo langulani kwa wanthu ndikuwapasa iwo chitonthozo pakuti icho ndiye chifukwa chake ife tasonkhanira pano kuti timverere kukhalapo kwanu kumva mawu anu ndi kukhala odalitsidwa ndikuchoka pano kukakhala amuna ndi akazi abwino anyamata ndi asungwana koposa momwe ife tinaliri pamene ife timalowa ife tikupempha izi mu dzina la Yesu mwana wa Mulungu. Ine ndimakonda kuwerenga kwa mawu ake odalitsidwa.
So now we shall turn this morning in the book of 1 Corinthians.
Kotero tsopano ife titembenuza mawu uno mu buku la Akorinto oyamba ndikuwerenga mwa gawo la mutu 15 kuyambira ndime ya 1. Kuwonjezera abale ine ndikuwonetsera kwa inu utenga umene ine ndina lalikira kwa inu umenenso inu mwaulandira ndi omwe inu mwaima mwaiwowo umenenso inu mukupulumusidwa nawo ngati inu muusunga muchikumbu mtima kuti ine ndinawulalikira kwa inu pokapokha ngati inu mwakhulupirira mwachabe. Pakuti ine ndinapereka kwa inu poyamba pa zonse zomwe inenso ndinalandira momwe Khristu anafera machimo athu monga mwamalemba ndikuti iye anayikidwa mmanda ndikuti iye anaukanso tsiku lachitatu monga mwa malemba. Inu mukhoza kunena mʼbale Branham iyo ndi ndime yosazowelereka kani kwa uthenga wa tsiku la anakubala. Chabwino izo ndizoona koma inu mukudziwa Mulungu ali wosazowelereka ndipo iye amachita zinthu mwanjira yosazowelereka ndipo ine ndikuganiza malingaliro a mayi ndipo ine ndinaye mmodzi mauno mwachisomo cha Mulungu amene alipobe pansi pano ndi ife ndipo ine ndili woyamika chifukwa cha mayi koma pokhala kuti ife tinayenera kukhala nawo aponso ulaliki wa machiliso ndipo mosazindikira kuti ine ndibweranso siku uno koma ine ndinaganiza kuti mwina ife tijambule chithunzi cha mtundu wina. Mayi ali wopambana kwambiri inu mukudziwa woyamba amene amakulandirani inu mu moyo uno ndi mayi wanu palibe wina angakugwireni inu chifukwa inu muli mimba ndipo iye amakunyamulani inu pansi pa mtima wake ndipo iye ali woyamba kukudziwani inu ndipo woyamba ku mu moyo uno kukunyamulani inu ndiye pamene inu mwabadwa iye ali mmodzi wa manja woyamba amene amakugwirani inu ndi kupukuta misonzi mʼmaso anu iye ndi woyamba kukusisitani inu ndi kukukondani inu ndi kukufungatirani inu mu moyo uno ndiye mayi wanu. Tsopano ine ndikuganiza kuti palibe kulemekeza kokwanira kumene tikanakhoza kupereka kwa mayi. mai aliwoyamba kukhala ndi mwana ndipo iye ali udindo waukulu wa chomwe mwanayo adzakhale maziko ake adzakhala momwe mai wayambira naye mwana ameneyo pa njira imene iye adzayendapo mai ali ndi udindo kuchokera kwa mulungu kumuyika mwana ameneyo pa njira yoyenera ndipo ine ndikuganiza ndicho chifukwa chake anakubala ali ndi kagwiridwe kakang'ono kapadera ine ndikudziwa za mnyamata mu mzinda uno ine ndikuganiza mayi ake ali pano tsopano iye ndiwapafupifupi msingu wangawo koma ine sindikunena izi kuti ndipwereke mayiwo chifukwa choti iwo ali ndi zopwereka zokwanira monga anakubala onse koma mnyamatayo amamwa ndipo iye amamwa kwambiri ndipo pamene iye aledzera kwenikweni iye amabwera ku nyumba ndi kudumbira mu bedi ndi mayi ake nayika manja ake mowakumbatira iwo ndipo iye ali ndi zidzukulu koma pali china chake pakusisita kwa mayi kumene kukuoneka kukutenga malo osiyana oposa chimene chilichonse chomwe chingagwire umo ndi mu moyo uno kunena mwa umunthu inu mukudziwa mwamuna monga Mose iye ngati ine ndikanakhoza kuyamikira chilichonse kwa khalidwe lake chinali chifukwa iye anali ndi mayi wotumidwa ndi mulungu inu mukudziwa anali iye amene anapemphera yokebedi ndipo iye anali atamuyembekezera mwana ameneyi ndipo pamene iye anabadwa iye anali yemwe ankamufungatira mwanayo ndikumuyangata iye ndikumumangira likasa namuyika iye mkati mwa mnjeza pamenepo mtima wake wosauka ukusweka kamwana kake kokhako ndipo iko kanali kamwana kooneka bwino kwambiri kamene kanalipo mu dziko lonse ndipo momwe mayi amakondera mwana aliyense koma kukaona kamwana kapadera aka ndiyeno mu mtima wake iye anadziwa kuti iye anabadwira cholinga ndipo kenako kumutenga iye ndi kukamuyika iye muchisa chomwe chang'ona uko mu mtsinje mwachikhulupiriro iye anachita zimenezo kodziwa kuti mulungu anali wokhoza kumusamalira iye ndiko kukamba mwachidule zachikondi cha mayi ndi kachitidwe kakhalidwe la chikhulupiriro chake pakuti chikhulupiriro sichimadziyika chokha pa michenga yosunthika ya chimene icho chingapenye chikhulupiriro chimapuma mokhazikika pa thanthwe losasunthika la mawamuyaya a mulungu pakuti mwa chikhulupiriro atero malemba iye anachita zimenezi ndipo chikhulupiriro chikhoza kutenga kuima kwake pa thanthwe limene mafunde akumenya maziko ake ndi kuyangana molunjika mu nkhope ya imfa ndi kudziwa kuti zidzakhala mwakanthawi kochepa chabe koma chikhulupiriro chikhoza kuyangana pa tsidya la nyanja kwa iye amene anati ine ndine chiukitsiro ndi moyo ndikulephera ngakhale kumva mafunde akudumpha uwo ndiwo mtundu wa chikhulupiriro chimene mayi a Mose anali nacho iwo anamuphunzitsa iye ndipo iwo anamulera iye mnyumba yachifumu ya farao kumuphunzitsa iye kuti iye anabadwira cholinga kuti Yehova anayankha pemphero lawo ndipo iwo iye sakanakhoza kukhala ndi mphunzitsi wina woposa icho ndi chimene chinathandiza kuwumba khalidwe lomwe Mose anali ine ndikukhulupirira anali Abraham Lincoln amene kamodzi analankhula chotere tsopano ine sindine Democrat kapena Republican ine chabe ine ndine Mkhristu
pakuti ine ndikuganiza mbali imodzi sikanakhoza kunena chilichonse motsutsana ndi mbali ina, zonse ndi zosokonezeka. Koma Abraham Lincoln mwakuganiza kwanga anali mmodzi wa ndipo anali mmodzi wa atsogoleri wopambana amene United States anakhala nawo, kuphatikizapo Washington ndi ena otero. Pakuti Abraham Lincoln anali ndi kuyamba koyipa, iye anali wosauka, iye analibe maziko pokamba za maphunziro kapena china chake chachikulu kapena ndalama kapena china chake chomwe chikanakhoza kumuthandiza iye monga Washington anachitira. Washington anali wotsiriza maphunziro ku college, ndipo iye amadziwa, iye anali mwamuna wa nzeru, mwamuna wopambana poyamba pomwe. Koma Lincoln analeledwa mukanyumba kamatabwa munthaka zopambana za Kentucky, ndipo mopanda ulemelero mukanyumba kamatabwa kachikale kamene kali monga chikumbuso kuno ku Louisville sopano. Koma pokhala mwamuna wopambana yemwe iye anali, ndipo anachita kuphunzira kulemba pa nthaka yomwe iye ankalimapo kuti adzale chimanga. Koma ine mwina ndingapereke ichi kwa anthu ang'ono. Kodi inu mukudziwa Abraham Lincoln sanakhale nalo buku mu moyo wake kufikira iye adatha zaka 20 ndi chimodzi kupatula Baibulo ndi buku la anthu ofera choonadi la Fox. Onani chimene inu muwerenga chimawumba khalidwe lomwe inu muli. Ndi zosadabwisa ife tili ndi gulu la osokonezeka lero. Timagazini tankhani zopeka ndi tauve ndi tamkutu tayikidwa pamalo ogulisira zowerenga. Iye anali ndi Baibulo ndi buku la ofera choonadi la Fox. Yang'anani chomwe icho chinamupanga iye. Koma pamaso pa zonsezo, tsiku lina iye analankhula chotere. Iye anati ngati pakanakhala chinthu china chabwino chopezeka mwa iye ndi chifukwa cha mayi wa umulungu amene anamulera iye kuti atumikire Ambuye. Inu mukuona mwana amamvera kwa mayi wake, kagwiride kena kamene ali nako mayiyo, kamene mwana angakamvere. Pamene mwanayo wapereka, iye amapita kwa mayi kukatonthozedwa asanafike kwa bambo, chifukwa iwo anali woyamba naye. Inu mukudziwa. Ndipo pali mphaso zina zimene Mulungu amazipereka kwa mayi kuti zikhale motero. Ine ndikutandauza mayi weniweni. Tsopano ine ndikukhulupirira kuti amayi ali olemekezeka ndi au Mulungu. Koma ine ndikukhulupirira monga tsiku lana kubala monga ili ndi khwekhwe kupanga ndalama zambiri pogulisa maluwa ndi zina. Koma tsiku lana kubala liyenera kukhala tsiku lililonse, osati kuwatumizira iwo mulu wa maluwa pa tsiku lana kubala, koma kuwakonda iwo ndi kuwasamalira iwo masiku 365 ndi mbamu zisanu ndi usiku mu chaka chonse. Koma indedi malonda a mdziko agwira kwambiri mu zinthu monga izi, ndipo izo zimamufufuisa mayi. Oh, chabwino tsiku lana kubala lapitali ine ndinawatumizira iwo mulu wa maluwa. Iwo akhoza kuyamikira kochulukirapo ndithu, mukanangokhala pansi ndi kulankhula nawo pang'ono pokha, kuwalembera iwo kalata, kuwasista iwo pa phewa, kuwamsomsona iwo pa tsaya, kuwawuza iwo kuti inu mumawakonda iwo. Zingafike patali koposa maluwa onse amene inu mukanakhoza kugula kuchokera kogulisa maluwa.
That's true.
Izo nzoona. Ine ndikukhulupira izi zinali mu malamulo khumi, malemu Cecil DeMille amene analemba ndi kuyika pa kanema imodzi mwa mbambande za dziko la kanema. Ndipo iyo isanayikidwe poyera kapena kutulusidwa, Cecil DeMille anayitana Oral Roberts ndi Demos Shakarian ndi gulu la azitumika full gospel anatengera iwo kuonetsera kwake nawaonetsa maola anayi amalamulo khumi ndipo anawafunsa iwo maganizo awo pa iyo. Mulungu apumise moyo wake wodzipereka. Ndipo pamene ine ndinayiona iyo ndinali kuyangana pa iyo ndipo kandemanga kanakanilira mwa ine nthawi zonse. Ngati ambiri a inu amene munayiona iyo panali pamene mwana wamkazi wa Farao Mose anazindikira kuti iye anali Myuda ndipo iye anasankha kupita kumakakhala ndi wanthu wake. Ndipo apo panakhala yemwe anali mayi wake wokongola atafwibva ali ndi tsitsi lake la imvi ndi nkhope yake ya makwinya anakhala mu mpando wakale mayi weniweni ndipo mwana wamkazi wa Farao analowamo ndipo iye anati ndine mwana wa yani muli monse. Ndipo pamene zinabweretsedwa poyera kuti Yokobedi anali mayi wake weniweni mwana wamkazi wa Farao ndi pendi yake ndi zina zotero ndipo zonse zitakonzedwa iye anati koma tayangana iye mwina ndi mwana wanu koma iye anati ine ndinamupasa iye chuma ndi ulemerero inu simukanakhoza kumupasa iye kalikonse koma mayenje amatope koma mayi wokalamba watsitsi la imvi anati koma ine ndinamupasa iye moyo izo zikupangisa kusiyana ine ndinamupatsa iye moyo Mulungu anamupatsa iye moyo wamuyaya zoona chotani mayi nayi zina anthu amanena kwa ine makamaka kawirikawiri mu misonkhano yanga ine mowirikiza kulalikira zachiukitsiro ndipo ine ndinawerenga kachigawo mauno mutu wa 15 ndi ndime 4 ya Korinto oyamba pa chiukitsiro koma inu mukuona momwe iwo amamuyikira mayi lero ndiwo mphika wa maluwa udakhala pafupi ndi mayi wokalamba amene ali wokalamba ndipo sangathe kudzuka mwina ndi wofoka ndi wa mutu wa imvi ndi makwinya ndipo atakhala pa mpando wa ndalema izo nzoona mokwana koma ine ndikufuna kutenga mfundo yanga ndikujambulirani inu chithunzi china chachomwe mayi ali mwina wake anati inu mumalalikira kwambiri zachiukitsiro kwambiri uthenga uliwonse uli ndi china chake cha zachiukitsiro bwanji ndithu ndi udze ndi malo opumira ofunika authenga ngakhale iye anachita chiyani ngati iye sanaukenso kwa akufa ndiye zonse izo zinali zopanda pake izo kwa ine zikusimikizira kuti iye anali mulungu zikutsimikizira chilichonse iye anadzinenera chiukitsiro ndipo awonso ali malo opumirapo a moyo apo ndi pa malo poyambira apo ndi pa chimake pa chitonthozo chathu ndipo pamene ife tikuona kuti iye anauka kwa kufa izo zimatiyika ife ndi zira zauthenga kutsogolo kwa nkhondo kukatenga malo kukamenya pakuti ife tikudziwa iye anati iye amene adzataya moyo wake chifukwa cha ine adzawupeza iwo kachiwiri ndipo ine ndikuganiza kuti ndi chimake chachikulu cha uthenga wa thunthu ndicho chiukitsiro ndipo malonjezo ake auzimu ndi chitonthozo chomwe icho chimapereka kwa iwo amene akudalira mwa icho pakuti icho chimalonjeza chilumikizo chopambana chakulumikizana kwathu limodzi kachiwiri icho chimalonjeza ndipo kuzilala kwa machimo wonse icho chimalonjeza kuzilala kwa kulumala konse kuvunika konse komwe ife tachita mmenemu tinayenera kupyola nazo mu moyo uno icho chinalonjeza ndipo kusapezeka kwa zake zonse icho chimalonjeza kuti ngakhale imfa idzada ya kufumbata kwake ndipo ife tidzauka mofanana ndi Yesu kotero mwamalingaliro anga chukisiro ndicho chopambana chamalonjezo onse mu zinthu zamalemba apo ndi pamene icho chinasindikiza ndipo nthawi ya chiukisiro yapitayi pamene ine ndimalalikira pa zinthu zisanu za wamoyo iye anandikonda ine kufa iye anandipulumusa ine kuyikidwa iye ananyamulira matchimo anga kutali kwa makuwuka iye analungamisa mwaulere kwa nthawi zosatha ilo ndi tsiku la ine tsiku lopambana la masiku ndipo kuona chimene ilo liti lidzatanthauze kwa ife tonse muchiukisiro pamene ife tikukangalika ndi kuyembekezera tsiku la masiku lodalalo icho chimatipasa ife lonjezo kuti tsiku lina yawa okalamba otha mphamvu ofoka amutu wa imvi azimayi owerama adzasinthika osati kuti amayi adzangokhala pamenepo paokha koma onse mubanja lawo pali modzi nawo ndipo ilo lidzakhala tsiku lotani idzakhala nthawi yotani pamene ife tidzayang'ana pa nkhope za iwo amene ife tiwakonda bwino kwambiri sikusiyana kwake mmawa umenewu pamene ife tidzaona okondedwa athu ndi kuyang'ana chimene iwo adzakhaleno zopwereka zonse zidzachosedwa zowawa zosokoneza zonse zidzathedwa kulibenso masaya otumbululuka a imfa kulibenso misozi yochokera m'maso malonjezo achiukisiro onse a izi uko sikudzakhalanso maliro kulibenso kusisina mwana patsaya amene ali ngati kachiduswa kamwala kumene oyika maliro amalikonza thupi ndikulitukumula ndikulipaka utoto ndi zina zotero kuti lizioneka mwachilengedwe izo sizofunikanso kumeneko ndiye ine ndikuganiza zapamene ife tikuwaona iwo atayima kutsidyako okondedwa wathu amayi wathu abale wathu anzathu wonse ndikuwaona iwo mumatupi awo osavunda matupi awo akumwamba kuyang'ana khalidwe lawo kuona momwe iwo akudzichitisira ndikukoma uko ndi chifatso kulibenso manjenje kapena zokwiyitsa kuwaona iwo pamenepo atayima mofanana ndi ambuye yesu limenelo lidzakhala tsiku lodabwisa ndipo aliyense wa ife mumalingaliro wathu ali woyembekezera ndi kukhumba ola limenelo la chitonthozo pamene ife tikukumana nawo aliyense akuganizira zokondedwa kwawo mwina mayi wawo amene watsogola kale ndipo ilo lidzakhala tsiku lotani pamene inu mukuwaonanso iwo ndikwa bambo ndikwa mbale ndikwa onse amene ali wokondedwa ilo lidzakhala tsiku lotani ine ndikuganizana nenso pakali pano ine ndikuganiza za banja langa chomwe ilo lidzatanthauze kwa ine pa tsiku limenero ine ndikuganiza kuti mawa wachiukisiro umenewo mwina oyamba adzabwera kudzakumana nane adzakhala mwana wanga Sharon
Hai,
iye sadza khala kunjenjemera. Ngelekeza meneyo sangalowe kumalo ameneyo.
No meningitis can ever touch that.
Kulibe meningitis yomwe ingakhudze dziko limenero. Iye sadza ndigwerezera dzanja kuti ndapita. Tijata ting'ono ti maso ta bulu. Tidzakhala ndi kuvina pamene iye akuponya mikono yake chotero na fula a daddy.
I'll be glad to see her. No, she'll never die.
Ine ndidzakhala wokondwa kumuona iye.
Kudziwa
kuti iye sadzakhozanso kufa. Kudziwa kuti zonse zatha. Mimba kwambiri.
Then I'll see her mother.
Ndiye ine ndidzaona mai wake. Mai wake wa Bile mnyamata wanga. Ndipo ine ndiri ndizokumbukira zambiri pomwepa. Zimenezi kukhala pobe. Ine ndikukumbukira pamene ine ndinali kumutenga iye kamene abambo Combs apa kuno anali kumutenga iye kukamukweza kotsiriza ndipo ine ndinali kumutsatira iye mugalimoto pamene ife tinapita kumusiuko ku 7th Street komweko Bile ali wa miyezi kumi ndi isanu ndi itatu momwe iwo amakhoza kubwera naye kunsewu ndikumulola iye kuti amuone ndipo iye amakhoza kugona na malira ndikuyangana pamwe na wake koma samakhoza kufika moyandikira kwa iye ndiyeno popita kunsewuko oyika maliro anabwera napita ku 7th Street mayi awa anali akumusamalira iye pa nthawiyo ndipo iye anali atayima akunja pabwalo atavala kakabudula kakang'ono ndi kakabusi kofira anakakokeratsa mbali pa mutu wake ndipo pamene mayi wakeyo halagona pa machiraja mbuyo mwa ambulasiyo akundipenyesesa ine pamene iye amamuona mwana wake atayima mubwalo kudziwa kuti iye akukakwera kotsiriza iye anadzuka pa machira nafula ndi kutambasula manja ake owonda kuti amukumbatire mwana wake mubwalo koma sakanakhoza kumutenga iye.
Oh, it'll be a joy to see her.
Oh, did Zakala Zimwe Kumona
no, I, yes,
Zakala Dimanjo Honda.
The Kaleso Masake,
Sadzaloam Kati.
But she'll
Komaia Zaina Mabukongo, Kwamamba, Kwamfumukazi, Yakumamba, Dikwamai.
Black eyes,
black eyes, black eyes, black eyes, black eyes, black eyes, black eyes, black eyes, black eyes, black eyes, black eyes, black eyes, black eyes,
black
eyes, black eyes, black eyes, black eyes, black eyes, black eyes, black eyes, black eyes, black Azakala Edward. Amene ifeti kamucha hampe madzina la chidule. Iye anali woyamba pa kulumikizana kusanu ndi kunayi kwa unyolo. Unyolo wa banja la Abraham. Iye anali mfundo yoyamba kuduka. Amene anandiponda ine. Ine ndidzamuona Edward akubwera chothamanga kwa ine. Komabe iye anamalira ali mnyamata. Wazaka khumi ndi zisanu ndi zinayi. Ndipo pamene ine ndidzamugira iye dzanja lake, ine ndikutsimikiza ife tidzakhala ndi zinthu zambiri zoti tikambirane zachinyamata chifukwa ife tinali wokondana. Ife timamatirana limodzi. Iye amandilola ine kuvala suti yake ndi zinthu monga abale wenu wena amachitira. Tidzakhala chokondweresa kumuonanso iye. Ndipo ine ndidzamumva iye akunena china chake motere. Kodi iwe unamva mawu anga Bile? Iwe unali ukugwira ntchito koweta ng'ombe pa nthawi yakuchoka kwanga kwa pa dziko. Koma muchipatala ine ndikatumiza mawu kamuwuzeni Bile zonse zili bwino. Ine ndidzakhala wokondwa kuti inde ine ndinalandira mawu ako kuja kudambo. Ndiye ine ndimayerekeza motsatira adzabwera bambo wanga. Iwe anali mfundo yotsatira kuduka. Ndipo ayi ine ndikuganiza Charles anali mfundo yotsatira ng'ono wanga wina. Iye anachita ngozi ya galimoto pamene anali mnyamata wa ng'ono chabe. Iye nthawi zonse ankaloka mwendo wake wakumanja pamene iye ankayenda. koma inu mukudziwa pamene ine ndidzamuona iye iye sadzakhala kukokaso mwendo umenewu zimenezo zidzakhala tidasiyana nazo adzayima mwakukongola kwa unyamara wang'ono ndipo iye adzanena kwa ine china chake monga izi pamene iye akumwetulira iye adzati inde bill kulibe ngozi kumwamba kuno ndipo ine ndikukumbukira usiku uja ine ndisanatengedwe mu ngozi ya galimoto iwe unalangula kwa ine utayima mumpita wamukanyumba kathu kosauka ndipo ine ndikuyang'ana pamwamba pake tsopano lino iwe unalangula kwa ine za ambuye maora ochepa ndisanachoke ndipo iwe unali pa gome ukulalikira pamene ine ndinkachoka ndiye adzabwera adadi oh ine ndidzawaona iwo ngakhale iwo anandipasa ine zikwapu zowa zambiri zomwe ine ndinachita kuziputa koma ine ndidzaona mulu watsitsira kuda logwedezeka lokongola kwambiri kuposa kale pa tsiku limenelo ndipo iwo adzayangana pa ine ndikuti mnyamata wanga iwo ukudziwa adati sazayimirira kuchokanso pa tebulo kuno ayinso anjala kulola anake kuti adye pakuti kuno ife tilinazo zambiri kulibe zakusowa kuno kuwaona iwo pamene amakhoza kugwira ntchito ndipo akulandira 50 cents kapena 75 cents pa tsiku ndiyeno kumachoka pa tebulo kuti iwo ana akhoze kudya nkubwelera kukagwiranso ntchito ndipo iwo ankagwira ntchito molimbika mpaka mala yawo amawauka ndi dzuwa pa msana pawo ndipo mayi amangowadula ndi scissors ine ndikukhoza kuwamva iwo akunena china chake motere iwe ukukumbukira usiku uja iwe ndi mbale george munabwera kudzandipembera ine pamene ine ndinali kupita iwe ukudziwa ine ndinawuza mama kuti panali angelo oyera awiri atayima pakhama ndi mngelo ofira ku mapazi ndipo mngelo ofirayo amese sekunditenga ine koma mngelo woyera anayima pakati iwo posiriza anandirengera ine kwathu ndiye winanso wotsatira kupita mumfundozo kapena amene anapita adzabwera howard ine ndidzamuona howard monga ife tinkakonderana limodzi kupita kumayiko kulikonse woyitanidwa kudzakhala mtumiki umunthu wopambana koma woyanjana nawo ankamubwezera iye mbuyo kulankhulana kotsiriza kumene ine ndinali nako ndi iye iye anati pamene ine ndipita bill ine ndinamuona iye akupita mwamasomphenya pafupi zaka zinayi iye asanapite ndinamuza iye kuti ine ndinaona pop akulemba manda ake nati amenewo anali otsatira ake ndipo iye anati pali chinthu chimodzi ine ndikufuna iwe undichitire ine iye anati ine ndayipisa moyo wanga ine ndakhala ndikungokwatira ndi chilichonse ine sindikudziwa chimene chachitika ine ndinati kodi ukumukhulupirira iye howard iye anati ndi zonse zimene zili mwa ine ndimamukhulupirira iye mwapafupi masiku awiri kapena atatu iye asanachoke iye anapanga mtendere wake ndi mulungu limozi ndi mbale neville ndi ena pamenepo ndipo iye anati pali chinthu chimozi ine ndikufuna inu muchite pamene ine ndipita bill udzawayimbise kwa ine iye adzamvesa nati wachita bwino ine ndikukhupira ine ndisanagwirane chanza ndi howard ine ndidzamumva iye akuyima nayangana pa ine nati bill iye anamvetsa zidatha zimenezo kudzabwera mbale sue mbale frank brown mbale george diak o chiukisiro chikutanthauza zambiri kwa ine ine ndikuyembekezera pa korona wopambana wa oralo ndipo pamene kuwala kukuyamba kufalikira tidzadziwa momwe tikudziwikira ife tidzamvetsa ndipo tidzakumbukira omwe tinkayanjana nawo ndiya amene akhala ali kumeneko ndipo ambiri kudzakhala ambiri kumeneko amene ife sinkaganiza konse kuti adzakhalapo uko paulinu mukudziwa ndipa nthawi imeneyo imene ine ndikukhulupirira kuti mkale umene ife tautayira pa wanthu madzi ovundulidwa udzabwelera kwa ife pa tsiku limenelo pamene ife tikuona zoma umboni wathu unachita pa wanthu amene ife sitinamvese machitidwe awo kwa icho adzakhala bwino kumeneko ndi tsiku lodani lidzakhale limenelo ndiyeno aponso mbewu zomwe ife tinazidzala mosaganizira ngakhale kuti limene iwo akanadzachita koma kuno iwo alipo iwo anabala zipaso zofunika ndipo ife tidzawaona iwo pa tsiku limenelo okondedwa ena ambali ndi abale ndipo ine ndikuganiza za zikwi zimene ine ndaziona zikutembenuka inde mpaka mamiliyoni tsopano kupita ndi chomwe utumiki wawo unali zidzalenga choposa chiukisiro zidzalenga muyaya kupita mozungulira kugwirana chanza ndi kupeza zinthu zimene ine sindikuzidziwa tsopano kumeneko kudzakhala amayi amitu ya imvi amene inu mukuwavalira maluwa oyela amenewo lero amene adzakuona lino ndipo iwo adzakhala okongola osati kuyimiriridwa ndi mphika wa maluwa kapena chithunzi china cha munthu wokalamba wa mutu wa imvi koma mwakufanana ndi kukongola kwa chiukisiro iwo adzayima mofanana ndi khristu matupi awo akumwamba ang'ono ndi okongola kosatha zedi uwo ndiwo mpumulo ilo ndilo tsiku la anakubala limene ine ndikuliyembekezera uko ndiko kuvala kolona osati duwa lapachigube koma kuvala kolona kwa moyo pakuti mulungu wamusintha iye ine ndikuganizira zamayi anga okalamba okalamba ndi ofoka ndipo akugwedezeka ndi manjenje iwo sadzamachita zimenezo tsiku limenelo zidzakhala zosiyana pamenepo ndipo kuwala kwakukulu kukuyamba kufalikira pamene ife tikuyamba kuyang'ana pozungulira ndipo bwalo lalikulu lidzakhala likukulira ndi kukulira ndi kukulira izo zonse zikungoonetsera kuyandikira kwa yesu ndipo panapita kanthawi monga nyimbo inanena ndipo ine ndidzamuona yesu potsiriza iye adzakhala kundiyembekezera ine yesu wachifundo kwambiri ndiwoona pampando wake wachifumu wokongola iye adzandilandira ine kwathu tsiku ili litapyola kale ndiye pamene ife tikumuona iye ndipo ife sitidzakhala monga momwe tiliri tsopano ife tidzadziwa momwe tingamukondere iye kwambiri ife sitidzayima kumbuyo ndi mantha pang'ono chifukwa ife tidzafanana naye chabwino iye adzakhala woposa mbale kwa ife koposa momwe iye aliri tsopano ife tidzamumvesa iye bwino chifukwa ife tili kutali kwambiri mumatupi achivundi apo ife tidzakhala ndi thupi monga thupi lake la ulemerero ife tidzadziwa momwe tingamupembezere iye ndipo pamene ife tikuona chomwe kukhalapo kwa thundu lake kwachita kwa ife kuti sintha ife wokalamba kukhalanso wang'ono onse wopunduka kuwongoledwa ife tidzamvetsa pamenepo chifukwa chimene mphamvu yake inatichirisira ife mafunso amene akhala mumalingaliro athu iye angachichite motanichi ichi chingachite chiyani mwina mwake mwachinsisi iwo sadzatheratu mfundo zimene zamangidwa kumbuyo kwa malingaliro athu kodi zidzakhala izi zingadzakhale motani izo mwina mwake kapena wina zala zaufumu zidzangochosa zomangirizika kumasula mfundo zimenezo ndipo izo zonse zidzazilalira mukolona mmodzi wamkulu wachikondi ndiye ife tidzamuona iye ndiye ife tidzafanana naye ndiye ife tidzamupembeza iye ndiye ife tidzaona mayi umwe mulungu amawafunira iwo mayi sakanakhala wokwanira kumeneko popanda banja lake kodi nthawi yobambana ya moyo wake wonse ndikuona ana atazungulira tebulo ndi onse iwo ali athanzi ndi okondwa ndikuona iye akuthira khofi kapena chilichonse chomwe iye amachita nakonza chakudya cha madzulo ndipo iye ndi adada atakhala pansi bwanji imeneyo ndiyo nthawi yokondwetsetsa mu moyo wa mami kuona ana ake onse ali ku nyumba tsopano musaphonye musazakhale mukusowa tsiku limeneli lolani unyolo wopambana wa banja lanu ukhale wolumikizana limodzi mfundo ndi mfundo lolani spoko iliyonse ikhale mugudumu ndiye pamene ife tikhala pansi ndi mabanja athu ndi magulu ponseponse kumadenga muyaya lidzakhala tsiku lotani limenelo ndiye ife tidzamvetsa anali iye amene analonjeza ichi ku chivumbuluso 1 pamene anati kuti lupanga la munthu wakonsekonse linatuluka mkamwa mwake iye anali kutchedwa mawa a mulungu ndipo zinali kuchokera mu milomo yomweyo kuti anati ine ndine iye amene ali moyo amene anali wakufa ndipo ine ndili wamoyo kosatha kuchokera mu milomo yomweyo mu Yohane woyera 6:30 akunena izi kuti ine sindidzataka anthu koma ine ndidzalukisanso iwo mu masiku otsiriza anali iye amene anapanga lonjezo milomo yofunika yomweyo iye ali mmodzi amene amatipulumusa ife amene amatichiza ife amene anatiwombola ife ndi amene adzatiukitsa ife pa tsiku lotsirizalo ngati inu muli mfundo yaing'ono yofoka imene yalekanisa chilumikizano chachikulu cha banja ichi pa tsiku limenelo mulungu wakumwamba mmawa uno mwina mwake mwanjira yachinsinsi amasule mfundo zazing'ono izi zimene zamangidwa mmalingaliro anu ndikuwulula kwa inu chikoni chimene iye ali nacho kwa inu ndipo mukhoze inu kubwera mokoma kudzamutumikira iye pamene ife tikuganiza za zinthu izi tiyene tipemphere ife tisanapemphere kumene ndipo inu mweramise mitu yanu ine ndikufunsani kodi inu mungakonde kuti pa tsiku ili la anakubala kuti muyiperekenso miyoyo yanu mwatsopano kwa iye kuyang'anira mtsogolo ku chiukitsiro chimenecho kodi mungakweze manjanu kwa iye pamene aliyense mulungu akudalitseni kodi pangakhale wochimwa amene ali pano tsopano akhoza kunena o mulungu ine sindinadzilumikize nawo mu mfundo imeneyo ine ndine wosowayo amene sadzakhalapo kumeneko pamene mayi akunka namakayang'ana ponseponse mu ulemerero ine sindidzakhalapo kumeneko pakuti ine sindinapange konse mtendere wanga ndi mulungu ine ndilibe chiyembekezero cha moyo wa muyaya mwa ine koma lero ine ndikufuna kuchita zimenezi kodi mungakweze dzanja lanu kunena mundipempherere ine mʼbale Branham pa nthawi iyi ine ndikufuna kukumbukiridwa mu pemphero pakuti ine ndili nawo okondedwa pa tsidya la nyanja nyanja ya moyo ndipo ine ndikufuna kukakumana nawo kwezani manjani kapena wina wake amene wabwerera mbuyo ndipo akufuna kubweranso pa tsiku ili ndikuti ambuye ine ndikudziperekanso ndekha kachiwiri kwa inu kubwera kudzakonzanso pangano langa ndi inu kodi inu mungakweze manja anu atate wathu akumwamba monga zikuyandikira tsiku ili lidzapanga tsiku limodzi kuyandikira ku zochitika zopambanazo ndipo ife tachita kungokakamizidwa chaka chilichonse kuti tione ichi chikuyimiridwa monga anthu anazoyerera kupita ku Yerusalemu pa tsiku la Pentekoste ndipo mwakuyeretsa kwa kachisindiringa ndikupereka kwa nsembe ya tchimo chaka chilichonse iwo amakumbutsidwa pamene mwana wankhosa amafa kunja kuja kuli kudzabwera nthawi yakuti mwana wankhosa wa mulungu akanadzafa kulekana nalo tchimo nthawi iliyonse kamwanako kankaphipha ndipo magazi nkumamwazikira mʼmanja awo iwo ankakumbutsidwa kuti kudzakhala nthawi pamene adzakhalapo mwana wa nkhosa wa mulungu amene angadzafule elilama elilama pa mtanda ine ndikupemphera mulungu kuti monga ife tikuyang'ana lero ndikuona zimenezo milungu ingapo yapitayi ndisanachoke mu msonkhano wanu wa ku California Indiana uyu anagona wopanda dantho ndi wakufa ndipo kunalibe moyo kukhala ngati maluwa amene anafa anyengo yolakadisa masamba yapitayi masamba analakadika mu mitengo ndipo zakudya za mitengo zinali zitapita ku mizu ndipo chilichonse chinali chakufa koma kunali nyengo pamene dzuwa linayamba kuwala mwanjira yosiyana dzuwa lomwelo limene linali kuwala kupyola mu dzinja koma mphamvu zinasintha ndipo linawala mosiyana ndipo mwakuwala kwa dzuwa palimodzi ndi mphamvu moyo unatulukiranso paliponse masamba akubwereranso ku mitengo masamba moyo umene unasiya tsamba ndipo tsamba linathothokapo koma moyowo unapita mu nthaka iwo unabwereranso mwakukongola kwatsopano mwa ubwino wa unyamata duwa lomwe linasiya zake kununkhira kwake limene linasiya kukongola kwake kowala niligwera mu nthaka kubadwa kutulukira kachiwiri mu nyamata wake ndi kununkhira kwatsopano kodi ife tikukumbusidwa zachiyana ambuye pa maola awa ndipo dziko kusandulika kuchokera mwachipululu chosawala cholira kukhala paradizo wakukongola ndipo ndi njuchi ndi mbalame kumayimba ndi chilichonse mwa mtima wopepuka ndipo mitengo kunyadira mu mphepo zakachiyeziyezi kofunda kanyengo yakuphukira kufunda ndi chimwemwe zinali pa dziko kachiwiri chifukwa cha dzuwa sun koma tsiku lina son akudza ndi machiriso mu mapiko ake ndipo miyoyo yaing'ono iyo yomwe yabisika monga zakudya za mu mitengo mu nthaka mongamo moyo womwe uli mbewu ya duwa iye adzawubweresa iwo mwatsopanonso osadzazilalanso o momwe ife tikukuthokozerani inu pa ichi ndipo panali ambiri manja ambiri amene anakwera mmwamba mmawa uno pakuti iwo akudziwa kuti kuseri kwa chophimba uko kuli china chake iwo akukhumba akudzawaona mayi iwo akukhumba akudzawaona okondedwa awo ndi oyanjana nawo ndikudzazindikira zinsisi zonsezi momwe iwo anadzera kuno ndikupyola mu nthawi zonse zagona kuseri kwa chophimba chobisika ndipo tsiku lina inu mukubwera ndipo iwo akweza manja awo iwo akufuna kutsimikiza ambuye iwo akudzikonza okha kachiwiri ndiponso ine ndikutero tsopano tithandizeni ife ambuye konzaninso chikhupiro chathu ndi mphamvu zathu ndipo pamene ife tikumverera kuyandikira kwa ambuye ndipo zaka makumi anayi zapitazo kunafalikira pentekoste watsopano pansi pano mzimu kuyamba kuwulula zinthu ndipo pano ife tili pa chizindikiro chotsiriza kusanafike kumene kudzako ife tikudziwa kuyandikira kwa ambuye kwafupikira ndipo ife tikuona odwala akupangidwa kukhala bwino kuchokera ku matenda awo chimene chakhala chachinsinsi kwa dziko kwa zaka zikwi ziwiri chichokere atumu koma pano izo zikuonekeranso aneneri auka angelo akuonekera zizindikiro ndizo zizwisa ndi chiyani icho chiukisiro chikuyandikira pafupi mwerner akubwera tiloleni ife tikhale okonzekera ambuye tiloleni tikumbatire lonjezo la uzimu lililonse musaganizire mfundo zazing'onoi zimene zakundikidwa ndi sayansi ndi zina zotero kuti izi sizingachitike lekani izo ziyambe kumasuka mmawa uno mopanda chivundi pamene iye akumveketsa mawu a Bible la Mulungu monga choyimbira chochunidwa bwino kuti chiyimbe nthetenya ine ndine iye amene adaliwa kufa ndipo ali wamoyo kwa nthawi zochuluka kanthawi kochepa ndipo dziko sizandionanso ine komabe inu mudzandiona ine pakuti ine ndidzakhala ndi inu ngakhale mwa inu mpaka mapeto a dziko ndipo zidzachitika mu masiku otsiriza atero Mulungu pakuti ine ndidzasanulira mzimu wanga pa matupi onse zizindikiro ndizo zizwisa akulu adzalota maloto ndipo anyamata adzaona masomphenya chizindikiro cha mvula ya masika ndi nthawi yosiza iloleniyo timverere pakati pathu mawa uno Ambuye ndipo chikhulupiriro chathu chitakhala chotetezedwa pakuti tikupempha izi mu dzina la Yesu amen.